Sour juice. My land has never done dry. We are very lucky, for the land is cool. Na kila sehemu, it's raining high. Wakenya tuko mbele, yani tuko juu. Asa wakulima wetu, oh wanapiga daily kujituma, kusudi tule kwa meza, oh daily. Wanapalilia huku na huku, yani kusudi tule kwa meza. And I'm happy, you know. Kenya yangu, hey, hey,
I'm a Kenyan blood.
Uh-huh, and I'm happy, you know.
Hey, hey,
oh, Kenya,
Kenyan
na kupenda Kenya.
Hey, hey, I'm a Kenyan blood.
As in, let us be one, oh yeah, one daily. Helping the needy, show them mapenzi. Tujivunia Kenya, tuwe one for real. Helping the needy, show them mapenzi, tujivunie Kenya. Yeah, siku hizi madere ajali twazikata. Tungane tupambane tupunguze ajali. Aga, wabunge stare ni vitu vya kupita. Pesa zisi wachanganye mkatushushe tamani. Aha, maisha yetu ni mpira, mwicheze kama Messi.
Kama Messi.
Tufanya michezo ya kura, tujiwezi. Oh Kenya, kura yangu na yako ni nyepesi. Tusije kufa kwa shida ya njaa na matesa. Wakulima wetu, oh wanapiga daily kujituma, kusudi tule kwa meza, oh daily. Wanapalilia huku na huku, yani tule kwa meza. And I'm happy, you know.
Hey, hey, kune Kenyan lako.
Kenya yangu.
Hey, hey, I'm a Kenyan blood.
Aha, and I'm happy, you know.
Hey, hey,
oh, Kenya.
Kenyan lako.
Na kupenda Kenya.
Hey, hey, I'm a Kenyan blood.
As in, let us be one for your one daily. Helping the needy, show them mapenzi. Tujivunia Kenya, tuwe one for real.
Tujivunia.
Helping the needy, show them mapenzi. Tujivunie Kenya. Oh taifa letu moto,
moto.
Ha, moto, moto, eh.
Moto.
Mola tuongoze,
moto,
moto, moto.
Moto.
Oh Nairobi water fire,
moto.
Wapendeza sana,
moto.